Usiniache usinitupe, mimi bado na kupenda. Usiniluche na kunikata, nikonekana takataka. Sokea kwangu nikumbatie, yeah. Paka wale mabicho wa date, date. Sitoweza penda mwingine, yeah. Mimi nawe baby mpaka kifo.
Young and cold, I reach with the dollars. And that's what they call me Mr. Frobiza. Kama imbesha, niko na pesa. Money not the issue, the issue is cause I teach you. No papi donge, no papi dole. To my haters, no papole. Kuwa kera. I'm a genius, I mean brilliant, I make billions, I mean trillions. You wanna try me? Come get me. You're my lover, you're my princess. Believe me, you're my world. I'm a vina da mi bi, wanna take it slow. When I'm a siyama, siyo mchezo, you're my frenzy, you're my talent.
Mtoto lozi na kupenda, uniamini sito kutenda. Mtoto lozi na kupenda, mtoto lozi na kupenda. Mtoto lozi na kupenda, uniamini sito kutenda. Mtoto lozi na kupenda, mtoto lozi na kupenda. Kama kupendo mimi, nimependo na we. Kama kuwacho mimi, nitaacho na we. Tatizo gani mama, unajua mwenyewe. Utanikuta mimi, nimekufa mwenyewe. Utanikuta mwenyewe. Ai, nakumbuka sama neno yako. Uliyapadi kwa mama yako. Utoni yata ya nipaka kipo. Sasa leme kuwa miko miko. Sogea kwangu njo tuteze disco. Paka kwao iwe mpwito mpwito. Na kupenda tazidi kukupenda. Jo kalibu mami unidependa. Usini kisi ukaisika nikimbia. Usini hendo wakubasika nitunia. Titokoma nitazidi tukukwambia. Jisiga ni moyo wangu na vyo umia. Muhimu tudumishe pendo. Achana nao ata wakisema. Izo tuniza oskendo. Tuwachinde sisi kwa matendo. Mtoto lozi na kupenda.
I love the fame.
Uniamini sito kutenda.
I love the fame.
Mtoto lozi na kupenda. Mtoto lozi na kupenda. Mtoto lozi na kupenda.
I love the fame.
Uniamini sito kutenda.
I love the fame.
Mtoto lozi na kupenda. Mtoto lozi na kupenda. Afbalso nebola unikimbie. Apo lipo wimbo mzuli na kuimbia. Mtoto mzuli ukibetua na kubentie. Oh, oh, oh na kubentie.
To them, wag one to them, wag one to them, wag one.